Sami na Eunice. Shughuli tunao hatuna. Kina mama oe, Wakomboani oe, na maisha ng'ombe yuku. Harusi tunao hatuna.
Sefu nawe Francis, aya mpeni kwa heri Eunice leo yuenda. Dugu Chifalu mganga wini amani Lucy na Martin, Sera Baraka Airi na Eunice wasubiria.
Vigele gele ni harusi tuaenda nae, Makomboani hadi kwetu Chang'ombe. Sami na Eunice wametuleta sote. Haya Eunice waje, baba Mwamunda, mama Salome, mama Maria, Chang'ombe akusubiria. Karibu kipenzi, Chang'ombe jiji la amani. Vigelegele ni harusi twaenda naye, Makomboani kwetu Chang'ombe. Sami na Eunice wametuleta sote. Haya Eunice waje, baba Mwamunda, mama Salome, mama Maria, Chang'ombe akusubiria. Karibu kipenzi, Chang'ombe jiji la amani.
Ah, basi bila kumsahau marehemu Zoka, imani yetu alipo, ameridhia ndoa hii.
Toka Makomboani hadi Chang'ombe, shangwe na nderemo zimetanda kote, kwa kweli ni raha kuwashuhudia maharusi wetu. Tupambia Sami na Eunice,
kaka Joni Kaindi, Rashidi Josefu nawe Francis, aya mpeni kwa heri Eunice leo yuenda. Dugu Chifalu mganga wini amani Lucy na Martin, Sera Baraka Airi na Eunice wasubiria.
Vigelegele ni harusi twaenda naye, Makomboani hadi kwetu Chang'ombe. Sami na Eunice wametuleta sote. Haya Eunice waje, baba Mwamunda, mama Salome, mama Maria, Chang'ombe akusubiria. Karibu kipenzi, Chang'ombe jiji la amani.
Solo saxo Abo, abo, shughuli tunao hatuna. Vigelegele basi, Makomboani oe, Chang'ombe die, wapi wale mashangazi, majirani na marafiki wote, madada na makaka, shughuli tunao hatuna. Zegede, 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 aha.
Vigelegele ni harusi twaenda naye, Makomboani hadi kwetu Chang'ombe. Sami na Eunice wame tunapita sote. Haya inisi wage, baba Mwamunda, mama Salome, mama Maria, chamombea kusubiria. Karibu kipenzi, chamombe jiji la amani. Mama Maria, chamombea.